I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
He kōna e ipurangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
Kei ngā pari kārangaranga, kei ngā haue whāputa noa i tēnei motu, nau mai ki tēnei whakāturanga o whaka Māori.
Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whaka Māori, is back. Led by host Kimo Holtham and Dr. Ana Hini. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. Here's Whaka Māori with our host Kimo Holtham.
Ai rai, hoa ma āhua rereke te hanga o tō tātou whare. I te mea e noho mai ana he maria ki mua tonu ia mātou, e wāte ai tātou te āta kōrero, neha? Hoi anō, ko tēnei hōtaka o whaka Māori, he hōtaka e āta wete, e āta wānanga ai tātou i etahi o ngā kōrero, ngā waiata, ngā tuhinga no ngā kiriata, he whaka Māori te kaupapa ā ko ngā tūmanako kia mutu mai te hōtaka nei, e maramana tātou ki ngā kōrero te wā. Nō reira, kua tahuti mai, he tokorua, he mātanga reo, e mōhio pūana ki ngā ture, ki ngā hapa, ki aua āhuatanga katoa o roto i tēnei reo. Ka timata mai ki tēnei taha e te tuahine, Kristen, kei te pēhea koe?
Oh, kei te pai, e rawea nei tēnei pō, kua tai ki te hotaka whakamutunga, huro.
Huro, koe ara te kupu o te rangine e hoama, anaha, kua noho mai koe ki taku taha mo te roanga o te terenga nei, kare kore kua hoha mai koe iai.
Oh, karekau, tino hikaka ana hau i tēnei pō. Kia kōkiri hia tēnei hōtaka, tēnei te haere ake nei, he mihi ana ki te ehia miriona tāngata tēnei kua tau nei ki te tautoko i te kaupapa, nō reira, tēnā tātou.
Koia rā te mea nui e hoama ko te kaupapa, ko te reo Māori, i te otinga o te rangi neha, koia te take kua tahuti mai nei tātou, i rungai tēnā, ko te kaupapa kōrero o te rangi nei, he mea āhua reka, neha? Ko ngā rārangi no ngā kiriata āhua rongonui o te wā. Nō reira, ka pēnei te hāre o te mahi. E iwa katoa ngā rerenga no ngā kiriata ā ko ta mātou he whaka Māori. Kia whaka Māori ngā mea e toru, ka wāte ai koutou te whakauru mai wa koutou whakaaro, neha? Ok, ka timata ki te mea tuatahi, painoho tēnā ne. Ngāori, me tere te pekātu ki roto i ngā mahi. Ok. Ko te mea tuatahi, he rārangi tino rungunui, kare kore e mōhio ana koutou. Float like a butterfly, sting like a bee. The hands can't hit what the eyes can't see.
Ooh,
Kristen, nā au tēnei mea, he hara tō whaka Māori.
Ka kakapa me he pūrere hua, ka wero me he pī. Ka hore ngā ringa e pā, ki te kore ngā kanohi e kite.
Ui! Pai tēnā!
He uaua ki te whaka mahamari taku reo i te reo Māori.
Koia.
Ki au, ko tētai honga mea uaua rawa, ko te noho ki ngā kū kei te taha Pākehā, ne?
Ngā kū, te huarite.
Ana.
Ā, he uaua. He wano, tino pai tonu tēnā.
Pai tēnā. Ka kakapa.
Ka kapa, ana, ka pānui au i tēnei kupu te floats. Iau ka kimi kupu mo te floats, ko te nuinga o ngā kupu float i kite iau i te pātaka kupu i te aka, i te kōrero mo te mānūtanga o tētahi mea ki te mata o te wai, i te rere noa rānei o tētahi mea i te hau takiwā. Ana, ka whakakāre tērā i tino hāngai ki te āhua o te rere. Te pūrere hua, no reira ka whakaaro au, ka pēhea tana rere. Ana he pērā hoki, tā mahamur whawhai, ne? He pēnei ki tana hoariri. Ka kakapa, wana ringa. Hei whaka ngenge i tana hoariri. Ana ka whakaaro au mo te pūrere hua, ka kitau i aia e kakapa pēnei ana i aia e rere ana.
Ko tahi no te wā me ngā ringa no hoki, he hara tō rārangi?
Ngā ringa no... Ka kakapa mehe pūrere hua, ka wero mehe pī, ka hore ngā ringa e pā, ki te kore ngā kanohi e kite.
Piara fō e hoa. Ok, ko utaina tētahi tino taumahatanga ki runga iako i te mako te rāringi e hāre aki nei tētahi waku tino kiri a tae hoa.
Kei te a mai mai au i tēnei, toru noe ho ngā kupu.
Ai, ai, en ko te rāringi no te kiri a te Terminator, I'll be back. So ahako e toru noe ho ngā kupu, i mea mai koe tino ua hea rātou whakamaori e hoa.
E rua aku whakamaori. Taku whakamaori a kupu nei, ka hoke mai au.
Beautiful.
E rangi, ko taku whakamaori auaha, ka noho māua ko taku tau ki te ātawānanga. He aha tētahi kupu whakarite pea. E whakamaori ai tēnei whakaro o te Terminator, ana kato ka whiti tērā. Ana ko te kōrero tērā, ahakoa ka mate atu a Terminator, ka hoki mai aia. Pēnei anō i te aranga me te tonga o te rā.
Beautiful, beautiful. Hōhepa, me tango ko i tawa rāringi i tō rerenga e hoa. Ok, me te mea whakamutunga no tētahi o ngā kiri a tai mōhio tia whānu i tia putano i te motu no te Wairawaira. me whakapaikea hau i āu anō.
Mana nui tēnei kōrero.
My name is Paikea Apirana, and I come from a long line of chiefs stretching all the way back to the Whale Rider.
Ko Paikea Apirana tōku ingoa, ā ka heke au i te kāwai rangatira i a Paikea whakakautai.
Beautiful. Mara mana. Pai tēnā ki au, he whakaro.
Karekau. He pai, inai, kei te kite hoki a hau i te whakamahinga o te apposition i konei nā, ka mahue i te hiwa, ka hewa no, ko te apposition ki te hunga kāru i te mōhio ki tērā wāhanga nui o te wetere o ko te tōwai tanga o etehi kupu iti noiho nei te i me te i ki nāna no māma mōmō, e rā mōmō kupu. Nō reira, ko te anei te tōwaitanga, ka heke au i te kāwairangatira i a Paikea. Nō reira, koeira te apposition, te tōwaitanga, ki te nuinga, ka pēnei ke, ka heke au i te kāwairangatira a Paikea. Ei, o Paikea, ko Paikea i etehi wā, engari, me tōwai au kupu iti noiho nei e tutuki ai te wāhi ki te apposition, e kororohi ani.
Beautiful.
Ko te kupu Māori, ko te apposition?
Te tōwai tanga o te heatai, o te pūmua. O te...
Tōwai pūmua.
Tōwai pūmua. He pūmua?
Koera tā Antipania,
yep.
I runga ako.
Ai. Nā te mea, ki mai a Shea, he protein gētera. He pūmua, pīmua.
Ai. Yeah.
And ka pai kua rido mā Pānia rāu ko Leon e te ene momo kupu e whakamaori ei. And nā te mea kāre no ke whakamaori hia i mua, akati. Kua mana ke era whakamaoritanga.
Ana, ka marama i te wā, ka kite te nohoanga o te kupu iti noa nei i mua. I, i ngā mea e whakataki ana.
Ka pai.
Pai.
Ka pai, hea koranga. Anaha, kei awai, ma Kristen te taha Pākehe pānui neha?
Yeah, ko te kiriata nei no ngā tau o te Warutekau, e rima tau te Pakeke. I te putanga o tēnei kiriata nei, kia nei ko Dirty Dancing. Kareka, karano pea te hunga rangatahi, kia mātakitaki, kia mōhio rānei ki te Dirty Dancing. Engari, he tino kiriata tēnei ki ngā kōtiro o ngā tau o te Warutekau me te Iwatekau. Nuku atu, kua āhua, nuku atu i te toru te kau tau. You know, i te wā whakamutunga i mātakitaki aia hau i tēnei i ngā tau o te 90s. Engari, ko Patariki Huehi. Ko ia te kai whakāri matua o tēnei nā i mate pai ia i te aroha ki te tehi kōtiro. Āhua rangatahi nei, kā mutu kāore ōna mātu i whakai ki te hononga. Engari kā, he kai kanikani rāua, he toki rāua ki te kanikani. Kā tau rāno ki tēnei kōrero nei, ko te horopaki, i te tetehi kanikani, kua wareware nei au, te kaupapa. He ano, tau atu tau mai, kāriro kē mā Patariki Huehi, tērā kanikani whakamutunga, engari kua whakakorehia te tū, nā te mea kāore pēt ngā mātua i whakai kia tūhoki tā rāua kōtiro. Hewa no, ka tū ia, ka uru ia ki roto i te hōro, ka tōti kātu te kōroro ki ngā mātua, katahi ka ki
Nobody puts baby in a corner.
Aye, nobody puts baby in a corner. Anei, kaore a baby e whakanohia, in brackets ki te kokonga. Heo no?
Pō hehe au i te roa o te whakamārama, ka pēnā hoki te nui o te mātauranga o roto e hoa.
Nā, ngana noi ho nei au ki te whakamārama i te horopaki.
Tēnā koe, hoa
nā, te mea,
tino pai te kiri.
Nā te mea, i mate au ki te mātakitaki anō i tēnei kiriata. Koenei te horopaki, i puta ai tērā kōrero, nobody puts baby in the corner.
Tēnā koe. Te nui o te rangahau, mābō.
Heo no? Kua pautaku hau, hea.
Ok, te mea tuarua?
Te mea tuarua.
Goldfinger e te whānau. 1964, Sean Connery. I nā te ātāhua o te tangatara i taua wāra, Sean Connery, ei.
Aua, i whānau mai au i te waru tikau mā waru.
1964.
A martini shaken, not stirred.
Nō reira, a martini shaken, not stirred. He martini māku. Tēnā, ruruia, kau e tāwiri.
Ai.
Tāwiri, tāwiri mo te stirred. Ko taku mohetanga mo te tāwiri ko tēnei.
Ai, ai. Ne? E, te tāwiri o hoki, o, you know, e, mena au ka tāwiri tō kaki. Ua, engari, kai te pai, e, kai te tika tēnā.
Tita ora kaki.
Ai, ai.
Erua, erua, nea.
Erua, erua.
Heo, no? He mea ki te noiho tēnei kupu i te aka.
Oh, no.
Tāwiri to stir ki taku mahara koeira hoki te ahu o te tauira. Ko te tāwiri hanga o te inu.
Mm-hmm.
Mm.
Ka pai.
Ko te mea anō hoki, he rongo nui ngā James Bond's katoa ahakoa kōai ne, mo te mate rārangi ni, a martini shaken not stirred. Hoi anō ki te kiriata whakamutunga?
My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Yeah, na fō e hoa.
Yeah.
Kei te karanga mai a Hollywood, I think.
Kia ora, why am I?
Che, ka mutu e hara i te mea me whakamārama. E ri te tonu tā taku māma ki e ru e rua te oranga me te pauka tiakarete. E kore rau e mōhio ki tērā, kei tūa i te awe māpara.
Pai.
Ok, e karanga mai ana te ringa tohu, kei te hiehie rātou kia rongo i te, hea rā te kupu, i te mita, anō hoki i a koe
pāmi ana. Hau.
Ine, ne?
E ri te tonu tā taku māma ki, heo no, ahakoa te maroke. Koe rā noi ho tā koe hoa, that's tēnā all I've got.
Ok, i tino pai ki au tēnei rāringi whakamutunga, e kore rau e mōhio ki tērā kei tua i te awe māpara, kore rau mai mo tau awe māpara.
Wāhua hau te rongo tēnei kororo i ngā tau, ne, kāri tino mōhio tia i mua māna, heo anō, kei tua i te awe māpara, kei tua o te awe māpara rāne, eru eru, engari, kororo ana mo te anamata, mo ngā rā kei te heke, kāre pē i te tino mōhio tia, e tātou heaha tērā kai tua o te awai māpara. Heo anō?
Beautiful. Ok, kia koe te taha Pākehā. Te kiri atu tuatahi, the sixth sense, kāre kore mōhio ana koutou ki te rārangi, nei?
Tētahi, tino.
Māwe pānui te taha Pākehā e hoa.
I see dead people.
Oh, poi tēnā! E kitea, e kitea ana te hunga mate.
Māramana.
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 He whakaaro mo tētahi rāringi ko pai atu i tēnā?
He mahanga mā ngā kupu huarite e hangaine ki te hunga mate ei. Māramana. E kite ana te hunga mate.
Ka pai. Ok, tēnei mea, o ngā mea e toru i ai, ko tēnei te mea uaua rawa. Kia au.
Taku tino i au e tamariki ana i ngā tau. Te waru te kau, Transformers e te whānau. Autobots, transform and roll out.
Autoa mā, whītikiria, kā ngātu. I rongo mai au i tēnā e hoa mā.
Alright.
Autoa mā, i āhua uaua te ramote, koia te Autobots, āhua uaua te kimi kupu mō ngā, te robot, e ai ki te aka. Ko te kareta.
Kareta,
kare au te tino pai ki taua kupu.
No, tua hoki te kareta o ei he, pēnei te puppet. Ko ngā kareta o kua kite e au, e whai wāhi nei ngā aho, ngā tringi. Engari anō, e nei momo robot he rereke. Engari, kua whakahāngai hia tonuhia te kareta o, e te tuki ai te wāhi ki te robot mihini nei. Engari, heo anō, koeira tāna takenga i nō tua whakarere rāna tērā kupu te karetau. Pai ki au tō whakamahi te autoa, ko te kupu auto, ei, ko te auto.
Ana.
And then e kitea nei te kupu toa i roto nei.
Te ara! E
hanumi. Hanumi tanga e hoa, no reira e whakaia nau ki tērā autoa mā, autobot, say, too much. Tēnā whakamāramahia mai tō...
Whītikiria.
Whītikiria mo te transformi, te mea i ko taku nei mōhio mo tēnei kupu i ngā wāo mua, i mui te haeretanga atu o ngā toa ki te pakanga.
Yes.
Ai, tika whītiki ko te tātua, ne?
Mārama nau, yeah.
Ai. Ai, so ko ia tāku. E māramana?
E mārama nau, engari...
Mārama ana koutou, ne, ka mau ki te tātua, ka whitikiri a te tātua.
Ana kā e. anga atu, koera te rollout.
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 Ka, yes,
kia ora. Heaha etahi atu kupu, mo tērā momamahi. Ka mena ka whakārohia te ope taua.
Heaha. Kokea, kokea, kokea pēr tētahi.
Kōkiri.
Kōkiri.
Yep. Yep.
Ai,
koia. Koia, koia.
Te tehi āpitihanga pēr ko te ai. Te te ho ngā complex particle ai.
Ka ngā tū ai?
Yeah, yeah. Ko te kā tūmahi ai e rite ana ki te kātahi kā tūmahi. Kātahi ka roll out, ne? Ka ngā tū ai. No re, he whakaro noi ho tēnei, kātahi no ka toko ake.
Rawe, tēnā.
Yeah.
Ka tāpiri mai au ki kone.
Yeah, ai. Ka pai Kimo Rendo.
He pātai tāku mo te mufi nei, Transformers. He a te kōrero rongo nui a ngā Decepticons.
And destroy!
Anaka pē hea tō whakamaori i tērā. Decepticons, destroy.
Oh, well, you know, ko kiritia huakina, era momo kupu.
Ka pai, e ringa whakamitu
na? Transformers, more than meets the eye.
Koiet. Ka pai, ha?
Ke ora.
Ok, koutou, hohepa. Ai, i whakatū mai tō ringa.
Ka. Engari, he pātai tāku mo te tākinga Autobots.
Ai.
Ake tu wātea tērā?
Ai, 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 kōrero mai, kōrero mai.
Te tai wāhanga noiho mo te rollout.
Ai.
Iko nei mai ue kōrero ana, i te whakaro mo te kianga e mohi o tia whānui te ana ko te haere māraro. I te whakaro noiho e mēnara nei, ki oku te whakaro he wāhi pēa ki te whakamahi i te māraro i roto, i te horopaki o tērā kōrero.
Pai te māraro ki au, engari, ko taku mōhiotanga mo tērā, e kōrero mo te tangata e hiko i ana. Ai? Kā?
E rangi, koera tā rātou momo hikoe, ko te huringa o ngā wīra.
Ahā, nā. Ana...
Pēnei te māraro atu tātou, tētahi ahuataka pērā.
Mm,
ki te hanga e tonu tērā, karekau rānei ki o koutou whakaro.
Pai ki ai?
Ākene pēr, nā te mea, koera o rātou waiwai, ko ngā wīra, engari, mēnā, kāre anō koe ki a rongo i ēnei kororo, ei, kā hoki kōmuri ngā mahara ki te wā o i mua rāno i te tāinga mai o te Pākehā ki ko nei, e rua ngā momo haere a te Māori, ne, mā runga waka, mā raro rāne, kātahi te hoiho, kātahi pēnei mai, mā runga hoiho, up on the horse, mā raro rāne i hikoi ana, i reira tonu te waka, kātahi te kāta, ka whai wāhi mai nei, ka whakamoia te waka, nā wai, ko te motoka, ko te taraka, ko te treina, ko te motopaika, ko te aha, hei momo haere, nō reira, e tino hāngai ana te mārunga ki ngā waka o nāia nei, engari e māramanau ki tāu pātai e hua nā te mea ko ngā waiwai o ngā Autobot ko ngā wīra.
Ko te pāinga hoki, mā raro, anō nei rāwa ki ana ki te kupu rōra.
Mā rōra.
Ana.
Rōra.
Ā, koeo. Ā, kei reira tāu e hoa, kei reira tātou. Mā rōra, nea. Ok, ki te kiri a te hare ake nei e te whānau. No te tau rua mano te kau, ko te kiri a te ko boy. Ko te rārangi.
Hey, Sharanee, wanna see some Michael Jackson dance moves?
Ooh, pai te rāreo.
Ei, Sharanee, piringi mai koe te ki te iaku takahanga wāia Michael Jackson. Āhua hapa ngā kū, ingari atu i tēnā. He hawa kōrua whakaro.
Pirangi mai koe. Pirangi...
Ko te nohoanga o te mai.
Pirangi koe mai.
Hey, pirangi mai koe, do you want me? Hey, pirangi mai koe ki au. Hey, pirangi mai koe.
Oh, so dabu tēnā.
Oh, Carl, hei aha pia te mai.
Pirangi koe te kite.
Yeah.
I aku nukuhanga wai, takahanga wai a Michael Jackson.
Nō reira, ki te kore koe whakamahi te tehi tohu wā, kei te pirangi, e pirangi ana rānei, mā te aha i te whakaurunga o te ana, ana. Pirangi ana koe, kite.
Ok.
Yeah, pirangi ana koe, kite.
Peanga whakaro mena ka noho te mai, i muri mai te kite.
Kite mai, pai tērā.
Pirangi ana ki te mai koe.
Pirangi kite, oh, kororo mai ono?
Pirangi koe, oh.
Pirangi ana, oh.
Pirangi ana koe kite, oh.
Mai.
Mai.
Yeah, kite mai.
Kite mai.
Yeah, ka whaihua tēnā.
Te a.
Engari, kare e pai tērā ki taki taringa.
Pirangi ana koe.
Pirangi ana koe.
Kite mai. Kite mai.
I aku takahanga wai a Michael Jackson.
Nā. Nā wai ngā takahanga. Nāu nā Michael Jackson rānei. Nā te mea kua e rua kē i nāi nei aku me a MJ.
Oh, well, ki aku nei whakaoro ke konei te hapa. I te mea ko te rārangi te kiriata, hei Shara nei. E whakapono anau ko tana kōrero, wanna see my Michael Jackson dance moves i te kiriata?
Yeah. Nō reira, me whakakore e koe te a. I aku takahanga wai Michael Jackson.
Jackson. Ah, nā. Ok, nō reira, kia pānui anō. Pirangi. Ei, Shara nei. Pirangi ana koe te kite mai aku takahanga wai Michael Jackson?
Nai.
Yep.
Pirangi
ana.
Pirangi ana.
Pirangi ana.
Yeah. Pirangi ana koe te kite mai.
Kite mai.
Yeah. Kite mai.
Kite mai.
Yeah.
Pai.
Ka pai te kia kite mai?
Kia kite mai. Yeah, I think so, eh? E mohana ki tetehi ture.
E hoki ana aku mahara ki nga pukapuka te kākano, te pihinga, te mahuri kare mohio ana ko te hea pukapuka tēnei kōrero. Engari, ko te kite, ka whai mai ko te tūmahi. Mm. Mena ka whakamahi koe te kia, me whai mai ko te hāngu.
Ana.
Kia kitea. Kite, kia kitea rā.
Yeah, yeah. Hara mai kite aku i te reo, hara mai kia akona te reo.
Ok, kia hari tonu tātou. Nei ngā mea e tonu whakamutunga. Ka puta mai te kiriata The Lord of the Rings. My precious. My precious. Ne? E toru ngā whakamaori kei konei, ka timata ki aku i Kristen.
Ok, e rua aku whakamaori hanga. Te turatahi.
Kopea tēnā, engari, ai, ka pai, ok.
Ki te kāmira. Oh, pai.
Ka pēmino.
Pai.
E rangi taku whakamaorihanga Māori.
Taku kaurangi tonga rewa.
Oh, pai. Pai. Pai ki au te prehi i te mea ka noho ki.
Kamarama.
Kamarama.
Ka precious tera.
Ok, ko tāku?
Taku kurupau namu.
Tina āhua Māori nei neha.
Yeah.
Ok, ana?
Che.
Taku kurupau.
Kia kāe hoa, kia kāe hoa.
Taio.
Koinei te rāringi e hoa ma.
My precious. Takukuru.
Ah, tai hoa.
Takukura kairangi.
Takukura kairangi e te whānau.
Takukura kairangi e te whānau.
Ka rongo au te rā whakahua, kāre tētahi taonga pui aki aku whakaro.
Taku kura kairangi, he weno.
Hoi anō. Tahi manu iura iwa tikau ma ono, ko te kiriata ko Jerry Maguire, ko te rārangi.
Jerry awe?
Jerry Maguire.
Ah, Maguire, kapoe.
Ko te rārangi.
Pēnei ko Maguire.
Hai, no ki te he. Hai. Ko te rārangi, you had me at hello. Pō hehe au ko te tino rārangi no te kiriata nei?
Ai.
Show me the money, baby. Show me the money.
Ah,
engari paitoni te dihe.
Ia hua raru pia te piringa ai. I tērā wāhanga o te kiriata rā, i ngana ia ki te whakaputa i tana iwana kare aroto, i tana aroha, ki tana keofrene. Te aua nei wehe pia. Kātahi ia kātahi te keofrene rā, ka aukati tana kororo, ka puta te kororo, you had me at hello. Ka kihi, ka awhi, ka harani.
Pai ki au tēnei rārangi. Pai ki au tēnei.
Nō reira, tuahine.
Ai, ka tēnei ki au koe.
E ruano
ngā panga mauritanga ana. Kare anō e kia mataki i tēnei. Kare au te mohio ki te horopaki. I whakaro au i te kōrero tētahi ipo ki tētahi, ki tāna ipo. Ana, I au ka pānui tēnei ki whakaru au. Ooh, kua hapū au.
Oh, e hāre koe, tō tika.
Maramana.
Ko tahi atu te hāre ki reirehi, ne?
Hoi anō, ko taku whakamaurihanga, I hinga katoa au I tō mihi mai.
Mm. Ka pai. Pai tēnā. Ko tā aku?
Did you die?
Yeah, whakamārama mai.
Whakatoi noho.
Okay, ko tā aku, you had me at hello. Ko tōrere ti au I tō mihi mai.
Okay. E kite ana I te wairere. Para ti ana.
Okay. Tōrere.
Tōrere.
He tūingoa tērā I, I te te horopaki, darling, beloved, te tau o te ate, tō ipo, e taku tōrere. Hei tūingoa, hei noun, hei tūmahi, to desire, be infatuated with rānei.
Āna.
Ka mutu he tūmahi fiti tēnei kupu, te tōrere I roto I tō horopaki. So, kua tōrere tia au, noho ai te ea I te taha o ngā hangu. Heo anō, kua tōrere tia. Whakamāramahia mai tāu, whakamahi tērā tōrere tia.
Koia, ko tāku I tango atu I te whakamārama mo te infatuated.
Yes.
Ai. Kua tōrere tia ahau.
I'm infatuated because of you.
Ai.
Because of your mihi.
Ai.
Ka pai. Okay. All right.
Ai, okay. Ka hore rāne, kōrero mai.
Must be.
Okay, yeah. Okay, ka pai. Tēnā koe.
Mēnā his state of verb tērā I te... mēnā he tūāhua oti, ka pai tērā I kua tōrere. Kua tōrere au I tō mihi, ei.
Āne? Tēnei, tēnei pānui mai tō rāringi e hoa.
Okay, you had me at hello, I mīre katoa au I tō mihi mai. Mīre.
Whakamārama mai tēnei mīre, I te mei iau e tupu ake ana I te kura. Tēnā pā he mea rereke te mīre ki a
mātou. Oh, well, you know, ko te mīre me kaha mōhio tia nei e te motu whānui, ahu kē ana I te kupu wīwī, ei, miel. Nā, ko I tāne ngā pihopa, Pompelea. Nāna te pī I haripē nei mai mārunga kaipuke, ka hari atu ai ki te tai tokerau. Kāre kore I pātai atu, you know, I te pī e mahi nei tāna mahi, ka pātai atu ngā Māori, you know, hea tēnei mea e puta nei I te pī, he miel, ka tahi ka mire, honey.
Yeah.
Engari kāre paku whai wāhi nei ki tēnei horopaki, ko te mire e whakamahi nei au, ko te to become powerless, to be beaten, to be overcome.
Yeah.
Ka pai?
Beautiful.
Yeah, sure.
Oh, e pātai tāku.
Ka ora. Anna.
No reira, ko te whakamāramatanga o te miere, I reira te kupu miere whakamahi ana I mua I te tainga mai o te pī, me te hani.
Well, ki taku mōhio. Well, yeah, miel. Hey, he kupu wīwī tērā, eh?
Miel.
Nā Pompelia, kia tērā. Taku miere. Taku mōhio. Yeah, he kupu. Kua ahua roa nei au e mōhio ana ki tēnei kupu, ki te miere. A position, ki tēnei kupu ki te miere.
Oh, kia ora.
Rawekas, kia ora.
Yeah, Engari, me pono, kāre te mohio. Gotcha.
Anā, ko te pekite ki te aieu, ko...
Melted, pēnei te miere.
Ka pērā tō āhua.
Akenepea. Pai tēnā.
Kiriata whakamutunga e hoama no te tau 1925, ko te kiriata ko te Braveheart. A kia, karekau he rārangi tū atu I tēnei ne.
Karekau.
Ko te rārangi. They may take our lives, but they'll never take our freedom. Mā te aha I te ngana e te whāna.
Ka pai e hoa.
Ok, e te tuahine ka timata ki ahua.
Ka mate pea tātou. E rangi anō tō tātou mana, ka mautonu.
Pai tēnā. Āhua roa te fiore, engari.
Oh.
Kua te kaumarua ngā hōtaka e hoa, tohu ngā hau I nāene. Ki ue nei āhua tanga.
Hea tau.
Ok. Me kia māra mai koutou. I te mea, kia au ko ngā kupu matua roto I te reringa kōrero nei. Kua tārua ki te hawhi tuatahi, kua kakite anō I te hawhi tuarua. Arā ko tau a take. They may take our lives, but they'll never take our freedom.
Mm.
Nō reira, I nganau ki te tārua I tētahi kupu I roto I ngā hawhi e rua, ko tāku. Ka
kata hō pea mātou e te mate. Engari anō e ta hō ai ta mātou here korenga. Maramana? Yeah. Mohi ona ki te kupu ta hō?
Hea te ta hō?
Ko te ta hō he wound, ne? Ana,
he hiti
kua tango au te pukupuka ana.
Hea tā te pātaka kupu mo te ta hō?
Ta hō.
Ta hō. E ngehe ana, e ngoi kore ana.
No, ok, he mea tango anō.
Ura, tākoe mōio nei mo te taho.
Ok, me pātai pēr ki te haumihi, te haumihi atei, te he mea tango i aia, tēnei kupu.
I te aha.
I ngā kōrero, i tāna whaka Māori a Rōmio Rāo ko huria. Kei au te tūhinga ki konei, ina ehi ehi ana koutou. Anā, ka tahuri atu ki a koe.
Kaha nei koe ki te name drop.
I te mea, i aue, kimi kimi ana me kimi he huarahi e puta ai te ihu.
Heu anō, mau te Pākehā, bro?
They may take our lives, but they'll never take our freedom.
He roa tāku, engari, hei atu māku. Ka torona mai pea te ringa kūrehe o te hākui puaroa o te pōrerehua. He oi, engari anō te mana o taku herenga kore, o here korenga. Ka mau tonu, haere ake nei.
Tino, rongo au
i te... Pānui mai anō.
Pānui mai anō. Ka torona mai pea te ringa kūrehe o te hākui puaroa o te pōrerehua. Nō reira, ka torona mai pea te ringa o hinenui te pō. Ka pai? He oi, engari anō te mana o taku here korenga, ka mau tonu, haere ake nei.
Nō reira, ko ngā kupu mō hinenui te pō, ka tīmata i te kupu hākui puaroa o te pōrerehua. Ko ia katoa?
Te ringa kūrehe, the wrinkly hand, o te hākui puaroa of the divine matriarch, o te pōrerehua of the patriarch knight.
Ka mutu pea te atahua.
Offa te kawhanui ho tērā.
No, mereka te painga, te ingarihi tino pai atahua maramana ki te taringa. Ka ki te hoki
tino pirangi au ki te whaka Māori.
Ai.
I te wāhanga nei.
Ai. E hoa mā, i te nuingo o te wā, ka tahuri atu tātou ki te wāhanga o Urban Dictionary. Engari, mo tēnei wāhanga, mo te whakātiranga whakamutunga, mo te hōtaka whakamutunga, kua whiu atu i te rākau ki te hunga mā takitaki, ā ko te tūmanako, kei a rātou ētahi rārangi, hei whakamāori, mā mātau. E hoa mā?
Kia ora koutou, toko toru, kei au tētahi. Anei tētahi, kei ataku CrossFit coach, ko Burpee Over Box.
Burpee over box. Toko puaha, he burp? No, he hiccup tēnā ne, toko puaha?
He burp tēnā.
He burp tēnā?
Yeah, okay. toko puaha i. Toko puaha i.
Burpee. Toko puaha i.
E hara tērai no. Te burpee. Hara tērai i tāku e kōrero ne.
Dāho ne mohe nā kouta karau te mohe ha tēnei mea te burpee. Burpee over box?
Ko te burpee, ko te... Ka takoto te tangata ki te papa, ki tana puku, ki tana poho, ko ngā waiwai ki te torotika. Ka tū aia, i te wā ka tū aia, me peke aia, i te tahi pawaka, ka tahi ia, ka tau ki raro ki te tahi atu taha o te pawaka.
No te hea kiri ata, bro?
Burpee over box.
Ko haramai ki te whare o Ruak, nā kā koko e. Heaha te... Te rerenga ko te burpee over box, burpee over bar rānei. E mua i taku rongohanga atu i tā mātātoa kupu, ka tuhi au, tā papahia kā pekea i te pauaka.
Okay.
Oh, pai tēnā. E maramana, āhua roa, engari maramana.
Ane tāku, ofa te kawha noi ho nei, hongi papa, ka peke pauaka ai.
Ka peke pauaka ai? Ai.
Yeah.
Tere ake tere pai.
Papa peke pauaka. Papa peke pauaka.
Nice.
Maramana.
Papa peke pauaka.
Piro, yeah. Piro.
Papa pauaka peke pea.
Nice.
He pauaka ka peke pauaka. Kāretai, wāma, kāretai. Okay.
Pai tēnā. Kererega
anō he ko he... E kite anō?
Kia tūpato.
He tīpako ngā tēnei i te kiriata matanawe. Scarface.
Huh?
Oh, mata nā we, pai!
Ia kroua Al Pacino.
Sailor to my little friend!
Oh! me noho mai koe ki konei!
Karawhiu!
Say hello to my little friend, ne? Ai, anaha me te ahu, me te mita noho ki te ahu.
Kira, bro. Kira, bro.
O keke e te tei?
Me tere e te mea, i etahi o ngā hōtaka, ki te kore koe e tuku i tō kupu i te tuatahi, kā riro pea i tētahi atu. Nērā, Kimo.
Ai.
Ok.
Mihi mai ki taku punua hoa.
Kupu mo te kupu e hoa.
Mihi mai ki taku punua hoa.
Oh, ok, tekau miniti anō e te whānau.
Ai, ko tāku ko te mihi mai ki taku wāhi hoa, koera.
Wāhi?
Ko te wāhi, he kupu no te kāinga, no te tai tokerau, mo te iti.
Ok, kei au te tahi. Mihi mai ki taku shei hoa.
Oh.
Kupu anō mo te iti.
Āma.
I runga i tēnā, ko te mutunga hoki o tēnei hōtaka whakamutunga e hoama. Ai, e tika ana kia tuku mihi atu. Tuatahi kia koutou te hunga mā takitaki i tae mai te pōnei, hei whakatairanga i tō tātou reo, hei wānanga, hei kata, no mātou kē te maringa nui, tēnā rā atu koutou. Ai, pakipaki atu, pakipaki mai. Hoi anō, e tika ana kia tuku mihi atu, anō hoki e hoama ki te tokorua. E noho mai ana ki taku taha. Ānaha, ko noho mai koe mo te roanga o ngā whakāturanga katoa. Tēnā rā atu koe, hoa, no tātou katoa te maringa nui, ko koe te e mōhio ana koe ki ia hapa, ki ia kupu, ki ia wāhanga, o ia rere ngā kōrero, ā, ko a tino tupu a Kimo i ngā taonga, ko tāko hatia mai e koe, e hoa. Tēnā rā atu koe. Ko pēhea te wiki o ngā hōtaka nei?
Ko tino pai ki a hau nei, ka mutu nōku kē te waimare nui kia whai wāhi mai nei ki tēnei kaupapa nui whakaharahara. Ia tātou e ako tonu nei i a rā. Ka mutu me tō ai anō e au te kororo i whakapua ki nā rā i mua. I te te atu o ngā hōtaka e kore rawa tēnei mea te ako e mutu. Wiki atu, wiki mai. E ako tonu anā hau i te hi mea hou. Taino atu ki te taenga mai o Leon. Ki te tēpū, i he maha ngā mea i ako ai ahu. A taino atu ki tō tāua tuahine kia hana mere raiha, i rawe hoki wana whakamāramatanga, wana whakamāoritanga, i ako hoki ai ahu i e te hiatu mea hou. Nō reira, kia mate rāno, mā reire ki ai te koro kua mutu te ako. Ngā mihi.
Kia koe e te tuahine. Pō noa te ao, kei konei koe, e koke ana, e mahi ana, tēnā rā atu koe i ngā āhuatanga katoa. Rawe te mahi tahi ki a koe. I ngā wā katoa aha koa te kaupapa. Tēnā rā atu koe. Ko pēhea ngā hōtaka nei?
Oh, kua rawe ki au e mihi ana ki te whakaaro nui mai, kia whai wāhi mai au ki tēnei kaupapa. I au e tauira ana, he nui ngā kōranga, e kaha whakamahi ana au taku roro reo Māori, taku maihara reo Māori, iara, rātu, rāmai, e kaha whakangungu ana i taku reo. Wea ana, ka puta i te whare wānanga, ka puta rānei i te horopaki ako. He uaua ki te āta whakangungu i te reo, iara, norere mihi ana ki tēnei kaupapa i te mea kua... Kua hoki anō ki te rā āhua, anō nei he tauira anō ahau, e ātaranga hau ana, e whakamātau ana, kia auaha taku, taku reo, e whakamātau ana, kia reo waiti, kia whakamahi hoki i ngā kupu hou, i ngā rerenga hou, i ngā kianga hou, anō rere mihi ana i te rā āhua, i te mea kai te rongo anō ahau, i taku aroha nui ki tō tātou reo. Anā, kua toko ake anō, te hia, kia hoki ki te ako, kei konei au e whakaaro ana, ka mutu ana tēnei kaupapa, ka hārea hau kihea ki te whakangungu i tēnei reo, i takoha mai i ngā taniwha hikuroa o te motu. Kei te pirangi au ki te whai tonu i tēnei, kia nui taku mihi kia rātou, nā rātou tēnei reo i homai.
Tēnā rā atu koe e hoa, kia tō ai anō i tērā o ngā mihi.
ki a rātou i hoka ai tēnei manu, i whai huruhuru ai tēnei manu, RNZ National, te māngai pāho me te kāhui o Aratauā. Sheira o ko kahurangi meon, me kore ake ko kōrua, ko kore rawa tēnei kaupapa no reirei tika ana kia tuku mihi atu kia kōrua. Nā koutou katoa i mura anō ai taku ahi mo tō tātou reo. Nō reira, e tika ana kia tuku mihi atu kia koutou. Hoi anō e hoa mā, kia kite anō tātou i a tātou. Hei konara.
Kia ora.
Kia ora.
Tēnā tātou katoa. That was the final episode of Whakamāori Series 2, recorded in front of a live audience. Produced by Aratauā with Kimo Holtham, Ana Hāhini, and Kristen Ross. You can find all 12 episodes of Whakamāori at rnz.co.nz. Please rate, subscribe, review this podcast on Apple, Spotify, iHeartRadio, or wherever you get your podcasts. Tuku a te reo, kia rere.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.